mawazo yanishi, huzuni haikatiki. Hata ninapojaribu kutembea naona sifiki. Maumivu na changamoto havikwepeki, imani yangu najua wakati wangu upo. Kama walipata wengine, nami nitapata pengine. Sikati tamaa, napambana. Wacha leo wanicheke nikitafuta sipati, na hata mimi nichelewe ila hapa sitabaki. I need success in my life, Mungu anibless in my life, more blessing my life. Viwango vingine, I need success in my life, Baba unibless in my life, more blessing testimony.
Panda mlima lazima minifike. Sijaumbwa ili niteseke, nitapambana vita mimi shuja, lazima nishinde. Baraka zangu nitangojea, kama nikutekwa nimezoea. Mungu wangu namwaminia, bado sichoki, bado sichoki. Kama walipata wengine, nami nitapata pengine. Sikati tamaa, napambana. I need success in my life.